crack.
Malou, Mufteng, Sadio.
She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick.
Akifaa wigi, I'm a supercar. I'm Superman. Vila yuko wet vila lubricant. Malume na jitupa ndani. Sichagui dhehebu wala dini. Anglican, Lutheran. Kusuko na kona za mjini. Wezi kujitusu, nenda kama veteran.
Soja, she's fine. I swear the ass is mine. Take my shot, siku waste my time. Sio ligi yako kama hauko kwa crime.
Your first day kumuona was nice. To meet the girl of my life. Kunijua kahisi na lie. Etaji amini kani member my life. Nikatoa kitu na grinder. Tukapanda kilele kwenye climax. Zipo updated full wifi. So my wife, she don't wanna find out.
Vacation Dubai. Safari desert dinner kwa sky. Umtoto kama Shakira. Kwa mana hips don't lie. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick.
Tuto na mpaku wa anajipakulia minyama. Tuto na mpaku wa anajipakulia minyama. Tuto na mpaku wa anajipakulia minyama.
Malu
na mpaku wa anajipakulia minyama. Nabulibia none majabu. Adiwani kwa kaso tabu. Nenaka ni roke kwa babu. Mia Khalifa pika na hijabu.
Nakikisha napata accommodation. No complication. Mesha mtandao exaggeration. Nyingi ni imagination. Nampitisha kwenye street card. Yule ni unyama aki switch card. Kushindana na wenzake mindo shit card. Akiwa na malume ni flag card.
Mitaa ya kaburi tuna rock kwenye posh. Windows down, moshi ni kush. Young black nigga mipata kwenye posh. Vitu vinatoka skanka na bush.
Niko na side chick. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick.
Tuto na mpaku wa anajipakulia minyama. Tuto na mpaku wa anajipakulia minyama. Tuto na mpaku wa anajipakulia minyama. Na mpaku wa anajipakulia minyama.